zsnails.com.
Songera Tony, somewhere about my weekend. Songera Tony, somewhere about my Christmas and New Year. Songera Tony, so get up on my weekend. Songera Tony, so get up on my Christmas and New Year.
Only as an abajati passage,
and I'm not abajati.
Only as an abajati passage,
and I'm not abajati.
Notema kambatwa like a lashani,
jina muto na bajeti.
Notema kambatwa la subwashani,
jina muto na bajeti.
Echo mulira ma poisoni,
that's why you kutina ni poisoni.
Mwalite mwasana vya free. Echo wamebutu kira banenu. Mwishe pia kulomba lomba apa kulira kosa kona we.
Kulira kosa kona lomba na we.
Natil yose
wakamba tola sumwa shani.
Yose niwe ufanyu kusumwa.
Iwe
ale mpye kumpye shope tumone. Nga wala kwai shisuka watu sorry. Somewhere about my weekend. Songera Tony, somewhere about my Christmas and New Year. Songera Tony, so get up on my weekend. Songera Tony, so get up on my Christmas and New Year.
Only as an abajati passage,
jina muto na bajeti.
Only as an abajati passage,
jina muto na bajeti.
Notiwa kamba twala ikalashani,
jina muto na bajeti.
Notiwa kamba twala suwashani.
Echo mulira ma poisoni. Mwalite mwasana vya free. Echo wamebutu kira banenu. Mwalite mwishe vya kulomba lomba apa kulira kosa kona we.
Yose
niwe ufanyu kusungwa. Ale mpye kumpye shope tumone. Nga wala kwai shisunga bantu sorry. Songera Tony, somewhere about my weekend. Songera Tony, somewhere about my Christmas and New Year. Songera Tony, so get up on my weekend. Songera Tony, so get up on my Christmas and New Year.
Only as an abajati passage,
jina muto na bajeti.
Only as an abajati passage,
jina muto na bajeti.
Notiwa kamba twala ikalashani,
jina muto na bajeti.
Notiwa kamba twala suwashani,
jina muto na bajeti.
Echo mulira ma poisoni.
That's why mkuli antemi kiwave.
Oh, that's why we put it on.
Mwani te mwasana vya free.
Atena ngatwa wakangani wamba we alifati. Akangala nandala mazao asunga. Ukuna kulia ndala mazayao. Olo pamoa kukulari nimbo hava mambale. Ukuna tiala kumwela mwa wayao.
Apa kulira kosa kuna we.
Kulira kosa kuna na manawe.
Notir yose
wakamba tola sumwa shani.
Yose niwe ufanyu kusungwa.
Yego posa u
ale mpye kumpye shope tumone.
Uliye na swandu we kumpemba pemba talama yamo. Ode ya maraza nipange mkwani umba nipanga watule.
Shisunga watu sorry.
Oh, nekuzirani mewa mamba. Zanu ndalama zomangira manganda. Kuma zangu ndiye somwela. Mewa swake milako. Nikudipakani titindo timwe. Nanga mwuru wako na kutirire mundu. Mukapeza mundu pano pamunzi palipandu vipa mitema kutana ngako nichindia kuti efe ndiope mapepa ngako vanu andini kuchine ntoni ndawikalikwa pasukire ntoni za krisimasi wasadika fuka krisimasi new year independence mkokuti haya yambana asadi peko ndarama leo yaisungira ntoni zanu Well, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.